Vijana bado bado na wewe.
Unaifanya ukijaribu sio? Umekosa maazimio. Nani ya kuchune masikio? Vile naifanya uneza tell na imanya. Vumbi na timua inatafua vitumbua. Mjini atupimi vifua. Usigonjeke wivu haina cure. Vile naifanya uneza tell na imanya.
Oh yeah, now na how it appears. By the look of things naza dhani we appears. Sote tuko out tuna cheers. I toast to my wins, wow na toast ndo uhide from your fears. Tip tip na sabu kweli na this beat. Kind of mizo uneza paka ego deep hit. Tonane kando kama mishoni ni discreet. Ukiran your mouth na run history.
Wewe mkate ngumu na chai ni mimi. Venom na speed tadi wa chawi wa mini. Sezi suko nywele ni na punchlines mingi. Funikwa na dini mina lead wa umini. Si wa own any, sijai wa bono penny. Sifanyi kasi pendi, mini god. Kwenye top 10 views muna buy wengi. Ngoma haziendi, that's a lot.
Unaifanya ukijaribu sio? Umekosa maazimio. Nani ya kuchune masikio? Vile naifanya uneza tell na imanya.
Mbumbi na timua inatafua vitumbua. Mjini atupimi vifua. Usigonjeke wivu haina cure.
Vile naifanya uneza tell na imanya.
Story sees a java, skuzi uoka.
Kana ifinya leta plata, watoshi mboka.
Cucumber fresh nafanya toti ananyongwa. Nikiku bless nika sanamu tachonga.
I've seen it all so I'm not cynical. Nikisema from here tupatane bina call. I say so mkathani ni mandom. Saimi ni headliner na peana platform.
Platform dona peana on my way to the summit. Sezi wekwa behind bars nina bars. Nige wizi certified lyrical bandit. Catching up imu akata.
Mekatwa miguwa mwezi stand on business.
Choni kikuu mafunzo beni na fuu. Barafu highwayzi chill karibu na moto this great.
Wanna melt,
wanna melt.
Unaifanya ukijaribu sio? Umekosa maazimio. Nani ya kuchune masikio?
Vile naifanya uneza tell na imanya. Vumbi na timua inatafua vitumbua. Mjini atupimi vifua. Usigonjeke wivu haina cure.
Vile naifanya uneza tell na imanya.
Vile naifanya uneza tell na imanya.